de chupine.
Chupine
liga.
Shangura, Oza, but umalumune ma, ungawa, uyabona, bambizu mashonisa.
Silandele interest, singayishintshele vibe, siyishintshele flow.
Sivuke ekuseni sigeze ngedawn, ngizwile nje, sivuke ekuseni ngigeze ngedawn.
It's about getting
Sivuke ekuseni sigeze ngedawn, ngizwile nje, sivuke